June ke kgwedi ya bosetšhaba ya tikologo mme monongwa ga re sekaseka setlhogo ikonomi ya tlhago. Potso re go e botsang ke gore ikonomi ya tlhago e go ama jang? Ditlamorago tsa go fetoga ga bosa le ditlhokego tsa rona go tsweletsa setšhaba di re kgwetlha gore re tlhame ebile re lekalekanye di-industry tsa tlhago. Go itepatepanya le ikonomi ya tlhago go tla netefatsa gore re dira dilo ka mokgwa o o tshwanetseng mme ebile o kgontshe go fitlhelela ditlhokego tsa batho mo isagong. Go fitlhelela seno, re tshwanela ke go fokotsa dikgase tse di sa phepafatswang, re dirise matlakala a rona ka tshwanelo, re dirise motlakase ka tshomarelo, re thibele komelelo le leroborobo ga re ntse re tswelela ka megape ya rona. Aforika Borwa, gopola go fokotsa, go dirisa gape le go ntšhafatsa. Molaetsa ono o tswa lefapheng la merero ya tikologo. Go sedimosetsa ka ikonomi ya tlhago, leletsa 086 111 2468 kgotsa etela www.environment.gov.za.